Phunziro 28. Kodi pa website yathu pali zinthu zotani? Yesu ana uzophunzira ake kuti, onetsani kuwala kwanu pamaso pa anthu, kuti aone ntchito zanu zabwino, ndi kuti alemekeze Atate wanu wakumwamba. Mateyu 5, verse 16. Kuti tikwanitse kuchita zimenezi, tikugwiritsa ntchito zinthu zamakono monga internet. Pa website yathu ya jw.org, pamapezeka nkhani zofotokoza zimene ife amboni za Yehova timakhulupirira, komanso zimene timachita. Kodi pa website yathu pali zinthu zotani? Pamapezeka mayankho a mʼBaibulo amafunso amene anthu amakonda kufunsa. Mungapezepo mayankho a mafunso ofunika kwambiri amene anthu amakonda kufunsa. Mwachitsanzo kapepala kakuti, kodi mavuto amene tikukumana nawowa adzathadi? Ndikakuti, kodi nzoona adi kuti akufa adzauka? Timapezeka pa website mzinenero zoposa 600. Mungapezepo so Bible la dziko latsopano mzinenero zoposa 130. Komanso mabuku angapo othandiza pophunzira Bible monga buku lakuti kodi Bible limaphunzitsa chiyani kwenikweni. Ndiponso mungapezepo magazini atsopano asanja ya olonda ndi galamukani. Mungawerenge kapena kumvetsera pa internet mabuku ndi magazini amenewa. Mungatheso kuzichotsa pa internet nkuziyika pa computer. Kapena pachipangizo china kuti muzimvetsera kapena kuwerenga. Mukhozanso kusindikiza masamba ena ochepa abuku kapena magazini mene mwapeza pa internet. Ncholinga choti mukapatse munthu wina wachidi mchinenero chake. Paliso mavideo anzinenero zamanja zambiri. Komanso mungachotse masewero ndi nyimbo zabwino zomwe zili pa internet nkuziyika poti mukhoza kumamvetsera mukapeza nthawi. Pali nkhani zofotoko zabwino mene mpingo wamboni za Yehova ulili. Chinanso chomwe chimapezeka pa website yathu ndi nkhani zaposachedwa pa zokhudza mboni za Yehova, ndi mavideo osonyeza zinthu zokhudza ntchito ya pa dziko lonse, komanso mene timathandizirana pakagwatsoka. Mungapezeso masiku amene misonkhano ikuluikulu idzachitike, komanso ma adresi kapena manambala a phone a maofesi osiyanasiyana mboni za Yehova. Chifukwa cha zinthu ngati zimenezi, tikuonetsa kuwala kwa choonadi ngakhale kumadera akutali kwambiri. Anthu pa dziko lonse lapansi ngakhale kumadera akutali ngati ku Antarctica akuphunzira choonadi cha mʼBaibulo. Tikupemphera kuti mawu a Yehova apitirize kufalikira mofulumira pa dziko lonse lapansi ncholinga choti Mulungu alemekezedwe. 2 Thessalonica 3, verse 1. Mafunso obwereza. Kodi website yathu ya jw.org ikuthandiza bwanji anthu kuphunzira choonadi cha mʼBaibulo? Kodi mungakonde kufufuza zinthu zotani pa website yathu? Zotsatirazi ndi mfundo zoonjezera. Chenjezo. Anthu ena odana ndi mboni za Yehova ali ndi malo awo pa internet omwe amalembapo zinthu zabodza zokhudza gulu lathu. Cholinga chawo nchoti alepheretse anthu kutumikira Yehova. Tisamapite pa malo ngati amenewa.